is Zuhura Othman. I live at Magomeni. My love for music really started when I was very, very little.
Nani, Tronny! Ah, Tronny!
Hey, you're Tron.
Kila linalonifika, mana kukosea ni wajibu, Mola meshaandika. Nasianguki, mimi nimechaguliwa, naitegemea achoki, hajawahi kupitiwa.
Tuma vini uwe, to vina nikuza, vina nipa ujasiri, na kuwa gado kamili. Zaka kunidhurumia, upite kwa kikwanza, Mungu wangu halali, anaulizi mkali. Na niyo mana naringa, 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 nalindwa na Mungu. Msini yone na bimba, na bimba, na bimba.
Wala mtu mwenye maarifa, kweli mabaya sikosi, najua mazuri yangu, mtayasema nikifa. Hey, unanyona na pambana, kwa tabu na dhoruba, nilinde virogo vya walimwengu, visinifike ngo. Utadhani wao hawana, umewapa vikubwa, ila bado hiki kidogo changu inawatoa roho. Nafsi yangu hii, mimi nimechaguliwa.